Kalale MK Makitu Eyo T-Shawn
Wagwan.
Yeah, Zambian music is on our job.
Yeah man,
you know we do this.
A bad man collaboration again.
Ah mama Chikundi na pezwa elo ichicheve ni permanent. Ni permanent. Ah mama na muleta niziba muzamu konda nili confident. Nili confident. Come see my baby.
My baby.
My baby. Mama come see my darling.
My darling.
Ali Banjapa. Come see my baby.
My baby.
My baby. Mama come see my darling.
My darling.
Ali Banjapa.
Amama mukamuona muzaziba wachini kango kona
bebe.
Amama mukamuona muzagwesa misozi nizona
bebe.
Sali monga wajani naleta uyu webe mami ndeketa
notipule
kusobela naleka olongombe 20 tipeleka
mama
dota ini lo zambani woman original
notikwati
najita ini ro wushimbene wono
noti animal.
She's amazing, a blessing. This girl in my life, she's the best thing. Elevating, motivating. Notice the jabuzi I was dating.
Ah mama,
ah mama.
Chikundi na pezwa elo ichicheve ni permanent. Ni permanent. Ah mama, na muleta niziba muzamu konda nili confident. Nili confident. Come see my baby.
My baby.
My baby. Mama come see my darling.
My darling.
Ali Banjapa. Come see my baby.
My baby.
My baby.
Napeza mbambu yanga finally.
Finally.
Hello my enemy. Babanja bajama my enemy.
My enemy.
My banakateka. Baby ndiwe banakateka. Chizungu suma cheka. Cheki woli badi suma senga. Now look up my eyes and tell me what you see. Baby what do you see? Nambo zanduka moko moko. Moko moko. But please don't set me free. Ipe mpanikali pila lobola no refund.
No refund.
Baby no refund. Wani tatu labo. Wani tantu lapo babushimbe.
Ah mama Chikundi na pezwa elo ichicheve ni permanent. Ni permanent. Ah mama na muleta niziba muzamu konda nili confident. Nili confident. Come see my baby.
My baby.
My baby. Mama come see my darling.
My darling.
Ali Banjapa.
Come see my baby.
My baby.
Come see
my baby. My baby, mama come see my darling.
My darling,
Ali Banja.
Mungani ya pongozi kani na miletela pongozi. Amama uyuwebe nolosi sitisi ya natinkala pamozi.
Ito
chali ya kusukulu batifuti nentambi fulu fulu.
Iwe
tamule fwabe shikulu apa mufuile feni mweba nakulu. Amama tibwanja pomu pongozi wanu alipanja. Kumusi ya ine na tigigo tewe ni naimba ati gugo. Kengia magelo wona baula batu yue na muchine shambo na po. We ushimbe shala po, lekano mbatu shane ko.
Ah mama,
ah mama.
Chikundi na pezwa elo ichicheve ni permanent. Ni permanent. Ah mama, na muleta niziba muzamu konda nili confident. Nili confident. Come see my baby.
My baby.
My baby. Mama come see my darling.
My darling.
Ali Banjapa. Come see my baby.
My baby.
My baby, mama come see my darling.
My darling,
Ali Banja.
International.